Mubikolo bya batume sura ya 12 Bible yantegeza anti mubirebyo kabaka Herode na Golo mukono gokola ubyabo mukanisa bwacho nata Yakobo ne chitala awe yalabanga abayudaya bakisimye na akwata ne Petero na Musa mukomera na yabo luganda abe kanisa mubirebyo ne bagolokoka ne begaira Katonda bwacho mukama yasindika malaika we Nakule nzijize komera Abasirikale nga babongota Petero na afulume komera Nafebwe tunasala okuyimuka Netusabira aboluganda abakubitwa abalumbidwa Mukama natuma malaika we natusisinkana Bwete kanise natasibwa Bwete tunawonyezebwa
Gamba tusabe Tule kukwe murugunya Kusano musango Uoluganda soweza Kitufu tusabe Tule kokwe mulugunya Nukusano musango Uoluganda soweza Echisela chivao, nomu tukufale merelwa Echivanga chivadeo, etago kusavira Nomu kuwama india, kusaviro kukuma Wanirira mkwanobo, uyame murugendo Gamba tusave Tule kokwe murugunya Nukusano musango Uoluganda soweza Kitufu tusabe Tule kokwe murugunya Nukusano musango Uoluganda soweza Sitanya kumbanyo Elana ya ruana Nonya nonya, ana busa murugendo Na yenga tusale, tunyuele murugendo Metu joku wangula, watu mula balana Gamba tusale, tule kokwe murugunya Nukusano musango Uoluganda soweza Kitufu tusabe Tule kokwe murugunya Nukusano musango Uoluganda soweza Watenga bibadewo Ebinyegere bitisa Omulimu gwe Kulino kusigalawo Omulimu gwa Yesu Kulinga lujegere Kulabika ng'omwangu Naye muzibu nnyo kumalawo Gamba tusabe Tule kokwe murugunya Nukusano musango Uoluganda soweza Kitufu tusabe Tule kokwe murugunya Nukusano musango Uoluganda soweza